he huarahi matua e hono ai tātou ki ngā iwi, ngā hāpori taketake o te ao. Nō reira, ko tēnei mine ngā he pūkenga tō rātou ki te whakatupu ngā kaipakihi taketake e pāne ki te mahi toi, ko te mahi pūrākau, ko te mahi whakaata. Nō reira, i arotahi mātou ki te mahi tahi ki ō rātou tā. Kua puta mai e me pūkinga me te whakatū tētahi hui taumata mō te Indigenous Comic Con me ki ko Indigipop X, mō ngā iwi taketake o Amerika.